చెప్పండి జేగోయ్ జేనై బౌడ్ ఈసా మత్త సప్పేడిది యుహాన జుయి అస్సలాము అలైకుమ్ సో బిరా బెహెడి తోగే ఇన్ కోఫ్నియోన్ బెయిండే అల్లా జౌము సలామ గిద్దో కోమోయ్ ఫామా ఎడో డు లావల్ గోంగా కుంగులో మప్పితి ఎవ హెబ సలామ గోండు క బెమా కో హా ఫొరై మిన్ చేరా కె గర్తు కియా మిన్ హండే గవద్దన్ గోన్ సిరియా మొన్ కలావల్ గోంగా కు bana burna mon andiri dum der linci tukimen pindi cenidi en jotta keno der deftere linjira wolwanande kubarwol belgol gol isa almasihu olati kisno garro der duniyaru ngam rimdin go bibbe adama digam shaitan der siriyaji chakitini en darino isa wanci herno kuje fere fere der lesdi yahudiya odon jangina wolde alla e odon nyawnda jijibe e marbe ginnaji dalila man mobre dunde donno tokkimo amma mawbe dina yahudu en kaajinomo ngam be mbawata faamugo bollede o wiyata be be buri no andal de buri no andal mabbe be potaino bo be ngedda kaaye fiji duddidi o wadanno hande en tokkitinan jande men der linjila ngam handaren bannoy ardibe dina yahudu en nangiri jawmirawo yeso be hala sabida o yamditini goddo nyande siwtorde yeso mabbe yahudu en donno ewono yalde de fayin saba dum latino nyande jowedi dawre nder asawere dum nyande bonde alla umruno yahudu en be ciwto e mare bawo balle jowego e be ndungana hugo amma nder farku yelman farisayen donno kadana mo kalluka ngamo donno nyawnda yurumbe nyande siwtorde de ɓe ɗon no kutinira geldol ngol ngam nangugo mo ɓe haala ngam ɓe keɓay ko ɗume ko ɓe kadanamo her kalludi ha fahin ɓe meeɗayno andirgo mo ayibe nanen ma ko winda nder linjila matta fasluwol sappo e ɗiɗi bindi ɗon mbiya yo nyande feere ɗum nyande siwtorde bo yeeso sali nder ngesa alkamari pukara'en maako maati weelo ngam majum ɓe ngewi cammeje ɓe ƴakki de farisa'en ngiɗum ɓe mbi yeeso pukara'en maɗa ɗon kuwa ko dagaki huugo nyande siwtorde o jaabi ɓe on meeɗay jangugo ko dawda huwino kanko e yimɓe maako nde ɓe maati weelo na ɓe nasti suudu allah ɓe nyaami nyamdu resandu ngam allah ko nde ɓe ngala duŋa e nyamugo ndu sey liman en tan tawreta duŋani nyamugo ndu malla on meeɗay jangugo nder tawreta no limanen ɗon kuwa nder haykaliru ko nyande siwtorde bo ɓe majum ɓe ɗon luuta umrore amma ɓe ngala ayibe miɗon wiya on nda ko ɓuri haykaliru manguɗon haaɗo to on paamino ko sawi nder haala ka enɗam giɗmi na dabbaji kirsaɗi nden kam on aybintano yimɓe ɓe ngala ayibe ngam ɓi neɗɗo woni jawmu nyande siwtorde isa mari inde e jammoje ɓuri temeɗɗe ɗiɗi nder bindi ceniɗi jammore nde isa yiɗi hutinirgo yake to oɗon hollita hoore maako woni ɓi neɗɗo inde nde wi'etende ɓi neɗɗo yiɗi hollitugo almasihu be hoore mum yankinakeno ngam hoccugo suura ɓi adama amma nde ɗon no wangina teddungal maako bo ngam lestinnoɗo hoore mum ha warta ban neɗɗo laatakeno bo marɗo bawɗe her kala kiita ndaranka ɓiɓɓe adama fu kanjum kadi en mbawi seedago isa almasihu ban ɓi neɗɗo ha hande e kanko wonete jagorɗo nyande siwtorde e jawmirawo ko ɗume fu amma farisa'en nuɗɗinayno ɗum en ndaro ayaje ɗe jonta ngam keɓen nanen ko sali bindi ɗon mbiya yeeso ummiton yehi nasti suudu waajaago maɓɓe feere woodi goɗɗo waata jungojo ton wonɓe nder suudu man giɗi aybingo yeeso dow huugo ko dagaaki nyande siwtorde ngam majum ɓe jamimo tawreta meɗen dungani en yamditingo goɗɗo nyande siwtorde na yeeso jaabi ɓe goɗɗo caka moɗon to woodi mbaalu ngootu tan nguyani nder ngaska nyande siwtorde o wurtintangu na fakkat neɗɗo ɓuri mbaalu saman ngam majum ɗum dagake huugo kuugal bonngal nyande siwtorde nden o wi'i gorko go fortu jungo ma o fortingo go yamditi bana jungo ma ko fere farisa en ngurti moptinga wadugo dabare no be kalkira yeso de yeso nani hala dabare mabbe do mako o ummino kure majum o dilli yimbe durbe tokkimo o yamditini nyawbe fu banani en gi kadi banne farisa en kadirani isa gam o dowtanaki al'adaji mabbe mawbe dina be latakeno semtinibe be ngalano yurmende ko sedda gam nyawbe e welabe den be ngidino famtingo yimbe al'adaji mabbe kadi neddo huuki kude bodde nyande siwtorde de Allah umruno amma Isa andunodo berde mabbe kallude siftinoribe ko Allah andinino der bindi cenidi to an pamino ko sawi der halaka endam ginmi na dabbaji kirsadi den kam on aibintano yimbe be ngala aibe gam bi neddo woni jawmu nyande siwtorde en tokkitino jangde men da ko bindi mbiyata fahim yo be ngaddani yeso goddo bumdo mukajo bo gam o wodi ginnawol yeso yamditinimo o wolwi o yi dum haydini yimbe fu be mbi odo na o bi Dawuda na amma farisa en de nani dum be mbi neddo odo riwa ginnaji be bawde de Beljebul lamido ginnaji hokkimo amma yeso andi numoji mabbe wiibe laamu fu to yimbe mudum na raya hakkunde mudum laamu man wonnoto wuro kongo e fu malla sare konde to yimbe mudum na rai dum daratako sam to sheidanu do riwa ginnaji mudum to narrai be hore mako noy laamu mako tabitirta on don biya mi do riwa ginnaji be bawre Beljebul kadin moy hokkata bikkoy modon bawde riwu godin gam majum bikkoy modon banginanan on soynde gonga kumon fakad mi do riwa ginnaji be bawde ruhu Allah kanjum don wanginano laamu Allah wari ha modon bawo majum yahudu en badi julde yeso bo yehi wuro salima aton kombi dammugal berniwol biyetengol dammugal bali wodi wendu wasandu tarnandu be dangde jowi inde wendu majum be ibranin kore baiti jata les dangde go nyawbe dudbe don bali wumbe wosbe e wata terde en be don dena hato ndiyam don dimbo gam sa'i fere malaikajo jawmirawo don jippo nder wendu man dimba ndiyam nyawdo mo arti nasugo ndiyam bawo dam dimbake fu yamditi nyaw mudum konguye fu haton wodi no nyawdo bakin dubi chapande tati e jowetati de yeso yi'imo odon wali yeso andi o duri be nyawu mako o jamimo ayidi yamditine gona nyawdo jabi modibbo mi wala goddo mo nasintammi nder ndiyam sa'idam don dimbo to mi don habda yahugo ton goddo fere artatam nasugo ndiyam yeso wimo umma osu dago ma dillu law o yamditi osi dago mako o wawi yahugo amma nyalade majum dum nyande siwtorde bo gam majum yahudu en bi'i jamnitinado man hande dum nyande siwtorde tawreta dunganaki ma rondago dago ma o jabibe mo yamditiniyam wiyam hosu dago ma dillum nden be jamimo moy wima hosa dago ma dilla amma o anda moy yamditinimo gam yeso acci nokkure man dilli gam yimbe dudbe donnoton bawo don yeso tawimo nder haykaliru wiimo da jonta a yamditi ta metu wadugo hakke fahin gam ta ko tulli wara do mada kanko o yehi o wi yahudu en yesu yamditinnomo gam majum yahudu en fuddi to nyago yesu gam o yamditini goddo man nyande siwtorde amma yeso jabibe babirawam do huwa foray min bo sey mi huwa gam dalila bolle de yahudu en burti warugo anniya barugo mo nangam o luti umrore nyande siwtorde tan amma gam o wi fahin Allah woni babirawo mako o fondi hore mako be Allah en daro haado sedda kadin gam dume mawbe dina yahudu en toyoto no Isa e don tefano barugo mo dum latino gam Isa yamditini goddo nyande siwtorde na dum he aino kanjum kam be tefino barugo mo gam o wi Allah baba mako ebe mbawaino jabugo Isa woni almasihu iwdo digam Allah gam majum wari be donno kallina mo ebe ngidi halkugo mo kanjum woni ko bindi biata gam majum yeso wiibe midon wiya won be gonga biddo huwata ko dume be hore mudum sei ko yi babirawo don huwa ko babirawo hurata fu kanjum biddo bo huwata gam babirawo yidi biddo don hollamo ko huwata fu gam babirawo yidi biddo don hollamo ko huwata fu o hollanmo kure burande de maunugo bo gam ha biddo huwade kanjum dum haydina non bana babirawo ummitinirta maybe yeditintabe bana non biddo bo hokkitirta ngendam ha mo yidi fu babirawo hitata ko komoy amma o hokki biddo bawde hitago gam ha yimbe teddina biddo bana be teddinirta babirawo neldo mo midon wi on be gonga komoy nani bolle am nuddini neldo yam bo hebi ngendam dumidam kita nangatamo o salake maide o yottake ngendam dumidam to mi sedanake hore am sedam ku am latata ku gonga amma wodi cedowo yam goddo mi andi sedam ku mako dum gonga o neli nelabe ha Yohana sedam ku mako dum gonga mi wala haje sedam ku neddo amma mi wolwi hala Yohana ga wallugo on tan Yohana latino bana pitirla kubanga don yayina on ceyoribe annora mako bakin sedda amma mi wodi sedam ku burungungu Yohana maunugo kurede babirawo hokkiyam gam mi huwade kanje sedanto yam babirawo neliyam babirawo neldo yam bomodon sedano yam ononon medai nanugo sautu mako on gi aimo bo on jogaki bolle mako der berde modon gam on nuddinaimo o neli on don janga defte gam on do tammo hebugo ngendam dumidam der maje ase defte man bo halam dem bolwata amma on gida warugo haam gam on keba ngendam fakkat mida patate dungala ha yimbe amma mi andi on gida Allah mi wari be umrore babirawo am onon bo on chaliyam amma to goddo fere wari be umrore hore mudum kanko on jabata ko moy modon don dabba yerdego amma on dabbata yerduye Allah kadi noy on bawrata nuddin goyam amma ta on numa mi wulloto on yeso babirawo amin Musa mo on koli kanko wulloto on to on nuddini no Musa fakat on nuddintam min bo ga Musa windi hala am amma nde on nuddinay ko windi noy on bawrata nuddin go bolle am on nanbe bannoy jamirawo Isa jabori yahudu en tefannobe barugo mona der dammudum kam odon no wiabe ko moy jo wudini almasihu mo Allah neldi wudinino Allah be hore mum e mo waway nuddin go biddo nuddinta babirawo neldo mo bo chalinodo bolle e bawde Isa salake bolle e bawde jamirawo bangido amma ko moy nuddini Allah e wolde mum be gonga wawan nuddingo Isa latido almasihu iwdo diga asama e nden kala nelaabe Allah gadbe annabaku do mako andunobe bindi annaboyne nuddinberi andi e nuddinobe Isa biddo Maryama latido mo Allah subiban kisno duniyaru kanju woni ko Isa wi modi bebe bollede on don janga defte gam on don tammo hebugo ngendam dumidam der maje ase defte man bo halam dem bolwata amma on gida warugo ha am gam ha on keba ngendam fakat amma ta on numami wulloto on yeso babirawo amin Musa mo on koli kanko wulloto on to nuddinino Musa fakat on nuddintam min bo gam Musa windi halam amma nde on nuddinay ko windi noy on bawrata nuddingo bolle am amin numa boddum bolle de gam Allah yidi findin gondo halaka Allah yidi gonga wona der bernde men to en biino en nuddinbe annaboyen sey nuddinen kadi on mo be chetti dum wato ban Isa almasihu on nuddin be be gonga annabo en e ko be bindina yimbe dudbe don taski nuddin go sedam ku goddo goto tan amma ko buri dudugo yimbe sedda tan don no nuddina sedam ku ngu annabo en Allah dudbe bindi der bindi cenidi noy an bo hande a nuddin do annabo en na kanjum kadi yaayedi tobe min accan on haado hande nga wakkati ketanaden timmi amma min don gelo garki modon hedi amin ngam ekkitinol gongol fere ballangol en famugo bannoy tariya Isa almasihu la tori tilimka to on godi jamde do ko ekkitiden hande on bawi windugo halawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon midon lornita dum lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon Allah barkidina on e o hokka on bawde numtugo do ko jawmirawo Isa wi'i farisa'en amma de on nuddinay ko windi noye on bawrata nuddingo bolle am